Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 8037 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaan. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu jechaa sagantaa keenyaarraa keessatti qophii qabnu sin beeksisna. Keessummeessituun keessanarraa Anayyaantuu Bulchaati. Jilli Adda Bilisummaa Oromoo miseensa shanee gumii gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jiyaal Saamiyaa Usumaaniin durfamu onkoloolessa 3 bara 2018 irraa haga onkoloolessa 8 bara 2018tti gara godinoota Lixa Wallaggaa fi Qellee Wallaggaatti bobba'uudhaan uummata dubbisaa fi dhimmoota garaagaraa akkasumas haala yeroo irratti marii waliin geggeessaa ture. Nutis sagantaa keenyaarraa keessatti bobbaa jila Adda Bilisummaa Oromoo gara Lixa Wallaggaa magaalaa Gimbiitti taasifame irratti aasaa miseensa shanee gumii gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jiyaal Saamiyaa Usumaanii fi hoogganni Gadaa Dabree Jiyaal Abbaa Caalaa Lataa uummataaf taasisan akkasumas yaada uummataa waltajjii kana irratti dhiyaatan wal duraa duubaan isiniif dhiyeessinaa nu faana bu'a. Sagantaan kunis eebba maanguddoo Oromoon eegala.
Qola keessa fudhanii argina nu faan kana waaqayyoo nuu bubbulchi yaa waaqayyoo nuu bubbulchi wallaalaa keenya nu barsiisi beekaa keenya nu jiraachisi warra booddee dhufan qeerroo keenya humna jabeessi qeerroodhaaf yaa waaqayyoo humna isaanii humna feerroo godhe jiraachisi tokkummaa keenya cimsi gadaan gadaa bilisummaati fayyaata.
Oomisha saamnamoo kala nagaan isiniif haa ta'u ayyee waaqayyee waaqa sagaltama garbaasan kan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa odaa shananii waanni nagaasin bushee nagaasin haawushu dogoggorasin haawushu waleensuu ta'aa bu'aan yaabbiiroo wadhaa andoodee ta'aa bonaaf ganna lalisaa waaqayyoo keessummaa keenya karaa karaan dugdee daakuu godhuuf waaqayyoo boona didibbee gufuu burkutu agoduuf ayinuun keenya nu haabushu qeerroon keenya haabulu xiqqaa na guddatu gadaa gadaa bilisummaadhaan jiraadha hora.
Ishee akkuma dhaabannee jirtutti sakandii budhaniif wariin gamtoota keenya kan sammuu keenya keessa jiran hundumaaf boquu keenya gadi qabnee al daqiiqaa fudhaniif isaaniin yaadannoo goona. Ulfaataa fayyaataa nooraa warri dhaabataa jirtan kanattaan fuudhaan waltajjii keessi nani gargabaarsina jennee isinitti inneerraa aduun saafaa keessa jirtu afuul akkuma jirutti isinii taanu jiloon nu gidduutti argaman keessaa namooti muraas bakka dhaaba kana bakka bu'anii gidduu keenya jiran keessaa namoota muraasaan waan isaan nuun jedhan dhaggeeffanna naamusaan dhaggeeffattu ergaa fudhattu ergaa boor hojii isin hojjechiisuu danda'u ergaa booriif galfata ta'uu danda'u isaan argaa qabdu isaan isinitti kennuu dhufaniiru isin ayyaataan dhaggeeffattanii ergaa isaan harkaa fudhattu aan gara jaal saamiyaattiin isin dabarsaa saamiyaa Usmaan.
Duraan dursee hoogganoota addabilisummaa Oromoo gargaarsa miseensota gurmiisaa miseensota addabilisummaa Oromoodha. Hawaasa Oromoo bal'inaa biyyaa irraa waltajjii kanarra waliin argamne maqaa hoogganaa adda bilisummaa Oromootiin isin galateeffachuu barbaada. Ulfaata hoogganoota siyya kan jiru jaalala abbaa
caalaa
Dr. Dagafaa Bagara Abdiin guyyaa kan ijaan isin garsiise wareegni bara dheeraa hannaa turan wareegamni isin itti lakkaatan dabtii isin gammoojjii Oromiyaa keessatti facaafattan jaalalli qaqqaabii isin biraa wareegaman wareegni isaanii lafatti naqne lubbuun isaanii hin qisaasanne guyyaa irraa kana kan dhiigasaniin saraare jaalalli dabran kanatti aansee qeeroo bilisummaa Oromoo fi qarree hawwan wareegamtoota lubbuu qaalii hin deebine ilmaan silaa arra jiraatan hegaree Oromiyaatii fi gaafa Afrikaa guutuu bulchan arra lubbuudhaan gaafii abbaa biyyummaatii fi mirga Oromummaatiif wareega qaalii hannan galanni isaanii bilisummaa haa ta'u lubbuun isaanii jannata nu waa boqottu maatii wareegamtoota waan guyyaan arraa kun bilaashitti hin dhufne. Guyyaan arraa kun bishaaniinis hin dhufne. Guyyaan arraa dhiiga ilmaan keenyaa, dhiiga jaallan keenyaa, dhiiga abbootii keenyaa, dhiiga hawwan keenya fa'umsa qabu wareega qaalii kanneen hin dhufe. Guyyaan kun guyyaa bifa addaatiin laallu. Ganna afurtan boota Oromiyaan deebi'ee miila biyya kaayuun dhiiga keessaniini. Wareega qeeroo bilisummaa Oromoo sisi kooticha waraana bilisummaa Oromoo hanganiini galanni isaanii bara baraan jiraata kabajaan fi ulfinnina isaanii haa ta'u. Kanumattis haasawuma gabaabaa ol yaadachiif addi bilisummaa Oromoo abaawwan eega mootummaa chaartaraatirraa dhiibamee biyyasaa ka qabeenyaan uumaan waaqni hanneef lafa Oromoo rabbii uumamaan badhaase keessatti sirni dimokiraasii hin beekne, sirni walqixxummaa hin beekne, sirni dhala namaatiif kabajaa hin qabne eega dhiibee biyyaa baase ganna 27. Ganna 27 dabran kana addi bilisummaa Oromoo abaawwan gaaffii uummata Oromoo akka karaa nagaatiin deebite mootummaa kana wajjin jettaanii afaan araara afaan nagaatiin akka dubbatan gaafni yaaminsa hin godhinii jiru deebiin hin argamne. Eega baroonni bukkulee booda fincilli qeeroo warraaqsi dargaggoota addi bilisummaa Oromoo biyya sana keessatti abbaa biyyaati. Oromoon abbaa biyyaati. Oromoo jechuun adda bilisummaa Oromoo jechuun adda bilisummaa Oromoo jechuun Oromoo jechuun karatti adda baasanii jiru kan. Addi bilisummaa Oromoo siyaasaa karaa qawweetiinis siyaasaa faatiin afaaniitiinis diplomaasiinis bifa adda addaatiin eega qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessa gajjaare booda fincila isin gaggeessitan hadhaa warra likilikitti isin galchina jee eega qeerroo ni biqarree bilisummaa Oromoo likilikti galchite booda mootummaan kun adda bilisummaa Oromooti yaamicha ture. Addi bilisummaa Oromoo duriis yaamicha kana karaa nagaatiin rakkoo jirtu furuu waalitti amanuu yaamicha kana karaa seera qabeessaan fudhate jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo ji'oota lama dura humni ministeerota Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad biyya Eertiraa magaalaa Asmaraa dhaqan eega wal mari'atan jilli itti aanu kan Lammaa Magarsaan durfamu biyya Eertiraa deemee hayyu duree adda bilisummaa Oromooti vijila isaa ture eega marii gaggeessan booda akka biyya seenee adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin otoo dhiibbaan tokko irratti hin godhamne otoo kaayoo akeeka isaan jijjiirre hiree murteeffannaa uummata Oromoo akka jiru ta'ee hoogganni adda bilisummaa Oromootii fi miseensonni isaa Oromia guutuu keessa socho'anii akka hojii isaanii gaggeeffatan waajjiroonni isaanii akka saaqatan irra walii galan. Kun akka dhugoomu abdii dhaqabna. Addi bilisummaa Oromoo kan dhaabbateef gaafii uummata Oromootiif mirga hiree murteeffannaa uummata Oromooti. Carraan kun eega jiraatu maaliif karaa nagaatiin hin qabsoofne? Karaa nagaa jechuunis wareegan gaafatu jechuudhaani. Karaan nagaatiin wareega gaafatu. Ammoo karaa nagaatiin yoo wanni nuti gaafannu laafa deebi'ee ta'e akkuma jirutti ati kaayoo keenya qabannee uummata keenya hiree murteeffannaatti hiriirsuu ni dandeenya. Kan jirurratti addi bilisummaa Oromoo biyya isaatti hoogganni isaa deebi'e hooggana isaa biyya deebi'e. Ji'a dabre fuudhashanitti addi bilisummaa Oromoo hoogganni isaa gaafa seeru ilmaan Oromoo Oromiyaa mararraa miilan karaa dheeraa deemtanii jaalalaa fi kabajaa isin dhaaba kanaaf hoogganaa isaatiif qabdan bahaadhii hakaabaa kibbarraa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee waliin dhuftanii simannaa san fakkaatu gaggeessitan maqaa hoogganaa kanaatiin irra deebi'een isin galatoonfachuu barbaadan. Kana booda wanni nu eeggatu karaa isaa dheeraadha. Wanni tokko laafatti dhufu eega humnichi ijoolleen har'a biyya bulchaa jirtu dhala Oromooti. Eega karaa nagaatiin gaggeeffachuu ni dandeessan jaan amala nama ajjeesuu hin qabnu. Oromoon dureenis jaalatee qawwee hin baadhanne dirqamee gaafii isaa deebi'uu fiidhite. Uummata Oromoo kabajaa uummata Oromoo eegamuu dadhabe. Uummata Oromoo biyya isaarra jiraachuu dadhabe. Akka lammii biyyaatti illee laalamuu dadhabe. Akka lammii lammaffaan laalame. Kanaa jaanii jaalloo wareega qaalii amma dura kanan qabsoo hidhannoo seenan jechuudha. Qabsoo hidhannoo san keessatti wanni isaan galmeessan tokko lamaa miti. Akkuma beektanitti Oromoo sadarkaa addunyaa beeksisuun, Oromiyaa sadarkaa addunyaa beeksisuun, Oromoo saba gabroome ta'uun, Oromoon akka mirga abbaa biyyummaatiin falmatu makoosiif sanirraa ka'e. Kanaaf ilmaan Oromoo waan qabnu jabeeffannee kan nurraa irratti barbaaddachuun dirqama keenya. Odoo wal duraan dhaabbanne, odoo waliin balaaleffanne, garaagarummaan siyaasaa keenya akka jiru ta'ee, garaagarummaa keenya wal bira qabne, waan irra waliin galle yeroodhaaf kaayyanne, waan irra walii galuu dandeenyu saba Oromoo kabachiisuudhaaf, gaafii uummata Oromoo deebisuudhaaf, mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo kabachiisuudhaaf waan nurraa eegamu dirqama keenya cufa bahuutu nurra jira jechuudha. Maaliif Oromoon akka sabaatti biyya kana keessa itti uumame itti dhalate waan dhiibamee ala ba'uuf hin qabu. Waan Oromoon biyya kana keessatti daangaa fi daangaarra dhumaa ooluuf hin qabu. Oromoon mirga isaa kabajatee akka saba abbaa fedheetti jiraachuudhaaf mirga qaba. Kana hoggaayeen Oromoon sabaa sablammoota biraatiif illee kabaja qaba. Jaalala qaba. Ulfinaas qaba. Qabaachaatis ture qabaachaatis jira. Arrallee saboota Oromoo keessa jiruuf kabajaa fi jaalala guddaa dhaqabna. Sababi kabajaa fi jaalala guddaa nuti qabnuuf kan gama kaaniin illee jaalaltinii fi kabajaan jiraachuutu irra jira. Kana waan ta'eef ilmaan Oromoo qaqqaalii qabsoota narra wareega qaalii hallitan qabsoota narratti lubbuun hedduun baate qabsoota narra dhiinni hedduun faca'e qabsoota narra lafee hedduun caccabde kana booda karaa nagaan gatteenya wajji mareechuun yeroon sa'amu. Humnoota biyya tana gaggeessaa jirullee Dr. Abiy Ahmedii fi Lammaa Magarsaa galata galchinaaf. Maaliif karra bara 2007 dhabamee kan saaqa isaanii kan saaqsisees dhiiga keessanii kana waan ta'eef nuufii isaan jidduunis garaagarummaa keenya ibsituu waan saba kanaaf ta'urratti walii galuun wal mari'achuun yeroon sa'amma. Habiraa kanaan jechuu barbaadu hoggaa hedduu dhaabbatu kumaa dhaabbatu Oromootiin ta'a. Wanni kun irra deddeebi'ee kanuma keessattiin dabarfachuu barbaada. Dhaabbonni Oromoodhaa kan dur garaagarummaa hedduudhaan adda siqaa ture, yaanni isaanii adda bittinnaawaa ture, hanga tokko amma waliin dhiyaachaa jiran. Torban dabrallee kan lama ture kan tokko ta'ee jira. Fuulduraafillee garaagarummaan dhaabbatu Oromoo kan saba Oromoo yaachisaa jiru kun akka xiqqaatu. Tokko ta'uu yoo dadhabne lama akka taa'amu irratti hojjetamaa jira. Kanaas obsaan akka wal eeggannu. Humnoota biyya kana keessa jiran humnota biyabira warota hire murtay fanna ummat salit tamanan humnota biyoles ogaden humnota balishangun humnota ogaden humnota warasidama kanwa jinis adiblituma oromo ballina honjechajira kan walitum sine akatumzukum galmage ugodun dirqamaten malif jannan yedunkenya danga walmarsine jirra yoda botan ku walidu fani nage afi farato korro walin debian rakon dangale redde majirtum furmat arkat arkachu skapte arkachu bintira tenne wali aman mubiyechu karagu matibatiga jal abba jala tin dawalsa ogana riye jal abba jala la taul finansa asma
ያለ ሳሚያ አከጋሪ ጥንጥስ ለዋን ተይጂ ያለ ሳሚያን ይሰሰ ሸኔ ጉሚቲ ካድማን አከናስ መጥንን በርባ ዮሱራ አነገሩ ጅማጅም ይተንጀ ማሊ ፈር ኡመተ ደመቀ ይቀምነ ኡመተ ኦቤቡ ቀምነ ዋን ተይጂ ይፈጣዩ ይሄን አልጊ ፈታይናሶ ወርቲና ዳሃሶ ተናሳ ከሰናበ ወሩሞ ጀርቱ ወሩሞ ጀርቱ አሳገለ ከሰንት ካል ወሩሞ ጀርቱ አቦቲን ከኝ ጀርቱ አርሞቲን ከኝ ጀርቱ ከሮ ጀርቱ አረን ጀርቱ ወርሞ ወሊገለጅቱ አመለጅራካ አሜን አመለጅራካ አረይ መማ መማ ሰኒ ጂ መማ ቆ መማ ሰኒ አንዴ ፈቃ ጀረ አንዴ ፈቃ በራ ሰገር ሰገር ተሚቶቆ ሰገር ተሚለማ የሮው ወልጅና ቱሬ አንተ ወልጅና አመታቱ አንተ ወልጅና ማን ከይሳቲ ዋናን መማክሳን ከተቱ መማክሶ ተወርሞ ከይሳ ካናኒ ምጃለኒ ያልቶ ወጥቆካ ወርጋ አፈሲን ተገይን ሙአቦቲ ከሰይላ ለከሰሚቱ ይሌራ አቦቲ ልጆለ ከሰል ትደበር ነይ ደበር ሲለሞ ኩፍታኒ ዳባት ደባርዛ መማክሰ የሮሰና አህሊ ጃለቁ ጀቴ ከሳ ተቆልዋል ሲኒ ባራፍ ወጥተ እ ከጀነኒ ኖ ታውት ያለ ጋዱ መቶ ጀኑ ወጡ ጋዱ ጀኑ ኦል ጀነዮ ፍራ ሀርኩቱ ቀብነ ጀኒ የኤዱ ባ ያ ተሃገለ ቶማ ሙርቱ ተነ ተከበ ተማበየው ጋ ተሚቶ ዲተኒ ኦፍራ ቆለተኒ ሐራ ወሩማ ገዳፍተኒ ወሩሙዋን ቤክስተኒ ገለቶማ ወሪሰብቢ ሙርቱ ተነ ገለቱ ዲተኒ ሂደምተኒ ወርሬ በምተኒ ቃማ ይቀጠል ወርቄ ከሰል ሰበብ ከናት ሰበቡ ማወቅም ብራቱን ተይ ሰበቡ ወሩሙማት እን ከሰል ዲገም ከለኒ ከሰል ብዙማ አጥቶኝ ወራ ሰበብ ከና ወሬ ገም ስለዋ ያደለፊን ዋይ ወሬ ገም ተው ሰበብ ከና ወሬ ገም ሊካሶ ዲሲ አረዱ ምን ያስገኘና ወሮ ካራኑ ይደማ ጥፍነሞ አካናዳ ሐማቱሬ ሐረገሩ ሐልቄ ዘጅሉ ሁሉ ወሩ በነማት አዱም ባጅት አዱም ቢሱማ ባጅት ባቴ ኢፈሴ አርግሌ ቢየቴን የበት አባቢያታኔ abinya kenya dan tampak abinya tahane ofin of bulcine ofin abinya kenya imba bahu dafgaru karanu hapunij sanaf ammu of opesu lubar pati say yero kami ni rote halaki sejiran dem se siasa hinuban nyote nikufuna hali siasa bara kudasagal sagatami to ko sagatami dama oromuma wal persisun durato at oromo re jenne biya kapte oromia re jenne afan ke mo ube dam bare fa mo jenne wal persisun durato harasan ke sa bare lamata akasit chamne sanad kufne akastane parasana kastane hasamu haragar amman god mali mitan yotu kam wanar kangal atam tichim sanna wanar kangal atam tichim fanna oromon humna taajira atam tichim sine oromo humna taasifna perinu tichim lugar sana kana yero jennumo hirira firabdina addabame bebuka hirira firabdina yu addabame bendo tay wal mutindo tugu fanne inji fanno gurgudda wore gama argame afrika ba harra hirira biya ethiopia ke se juru yodalle kare sadi argudan de jay kare to ko jecha doctor abi guda majirani wala besa ufia wala besi kuya kuni isa angoder kabute shira adadate guya da yusa betu de guda angot isa kana afan assistant dawani inni wala besi kuya kuni ngunu guda ju robe filante horida harkaqam abenya harkaqam nemabita saba walitbuz nagano dorkat oromo nagano dorkat oromo cenno qawwan ittu bahefi julu kan akanni kanatti jabate mile sagadi narni tasisu nagano dorkot wala bisibuya wanta taajiru menanno oromiya twanta taajiru ilala ofuman taahijju injifanno ummatoromo argataajiru harka busudaf taaje wala bisabuya tiyu saaje ollakenya wolitnubus somalena wolitnubus birshanguli wolitnubus ajira gumusi wolitnubus ajira mali nagano dokhtula wala bisabuya afan qarsisu dendawka garabra inila mafadi inila mafa yenirinde la mafamo warabisan kayusaye warabisin ni han kayusaye do ko majira isa durita de buje fimpine kan oromo mitije ethiopia do kitilaye kelili wanti jena bubadu ka oromo ya bubadu ka bayra kube bubadu ka baje al kayusaye ra betu al kayusaye ra isini kan la pakka warabisan kayusaye warabisa kayu sukanes sare sitlande mali sitlande afasa qapsi sukam garesa defalimmo jijirama biye kale ke sitti karasiya sa karadadda tiduda tattafiro kanjiru jijiramun nijal ka bemale tuburamde jijiramun gare timi tokon motum maluma ihale ke sat alade kanuti tajiru gare tim lamma jedamu da kan doctor abifa kana ke setwa kun be ko kamnu hali siyasa bi ethiopia yoda tan tay angkut itu kondu fejenan isakan abeh itu rebe melihat nak itu halis halis asa amma garin dijiram akan diinsa saju dijuru garu kena kasih itu morbitotan itu kotali kotan morbitotan itu di mana wandrukum tadi tafukakari dia kotali ni kundi kesi macam kata dia ni macam apa warna dijiram akan berbaik ni ni warna untuk dijiram akan amur mani asma wandruju asli magalah kan ni tu asma ni apa mani betul. What case do? Well, Brata Abbas Ayer of Atom Yuba Kedu. Live can ask a patron in the room. We must all move with that and say, you know, that is here. You, man. Rakun kenyang mak. Rakun kenyang sokong dan nafsu. Haga amat ini mesti tak berhenti. Amma garu hormon tok. Hormon tok tu, nampi kerja bahu biru. Afan tok tu punya hormon bersama berbanding biru. Kanak-kanak dan bahu biru. Aman kini berubah. Aman kini. Kanam sahdi ji, Uma sahdi tu ji. Malay, nabi tu kohan ki aman tu kengu sili panah, pindra tu kan. Kanam, ini kengnya esai oje tani, adi bilu semua oromo, mirka umma tu oromo, ti falmu, egi kabeho kafu tebeten, hal siasa harajiru, karana gati, abso oromo, Mirkese bakanda urafi, gare tim lama bawa jawab anggur jalan ini wajin, mana tesis ini jiran itu. Yerokan jenu, berjin sama cuma amajuru kesa wari, mufatani, wabu putar perubarani, adanya nama kacu perubarani, jalanani. Numa wajib itu semua orang mau bijak kini tak kahin tebini orang berbadan, akan semua tertolak pelanu. Welcome kare, orang jadi orang berbadu wajin, kedahamne, serina kan cemson nuraidam. Buas kerja argan, kahatana.
Gefatota kenya kopin kun kananin tumurabne isafi ammo saganta kenya tiyanu kesset qabanne yatna nufana tawdan kopi kana hordofu kessanif guddo galatoma sininjen saganta kenya ras kanu marrawanna saganta tiyanun haga walittidebinutti nagannuf jiradda injifanno ummato romof